yasha dig mira tada nuni khata yasha gumay siga u degan nugul ina kadhtar nabaduga horowda nulkaygo ina kadhtar nabaduga horowda nulkaygo Tayasha big mira tada luni khatayasha gumay shiga u degan nugul ina kadhtar nabaduga horowda nulkaygo ina kadhtar nabaduga horowda nulkaygo
Tada, luni khatayasha, gumay sigaw.